productive.
I'm at zambury.com. Super vibes.
Yeah. One time.
Nyangoche on the beat.
Oh,
Jesus.
Baby, it wanna be my first and last. Yango bela mashikoni mami. So kumenya so kuzuza uye wale. Dinari ndeka ndeka njipulu nukala panda iwe. Zimani vura mtima. Ima mwanga kuwa wakara neka. Ndi wewe kanchiti yanga. Kuna kwenye machedwa. Ndi wewe kamoyo wanga. Mae yanga wana wanga. Konsa iwe kundi konsela enem dala pela kudeka chifukwa nilindeka nisabu da kumfete tai kama mulungwa da konsa iwe kundi konsela enem.